Coca-Cola, harina jwala, bari nwile banyana ba, bona barata zaga, barata jwala, ba feditse bujwala, jwale rasokola, rasokola, malabeng ba sile, bana le bonkgono, ba tletse minate. Nothing ali fati atube hile mala baba tu jwale rasokola rasokola malabeng ba sile bana le bonkgono ba tletse minate nothing ali fati atube hile mala baba tu jwale rasokola rasokola
rasokola rasokola banyana mo ba fihlile motsopolo 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 saka ya mola feletse dipati kore ba kwatile ya banyako nga mopela saka ya mola feletse dipati saka ya mola. Yana mawe, yana mawe. Yana wana boroba ke la matata, boroba ke la matata. Yele mawe, yele mawe. Yana wana boroba ke la matata, boroba ke la matata. Yele mawe, boroba ke la matata, boroba ke la matata. Gela matata por tu bela malafa
malabeng ba sile bana le bonkgono ba tletse minate minate ngale fatse atube hile malapa batho jwale rasokola rasokola malabeng ba sile bana le bonkgono ba tletse minate minate ngale fatse atube jwale rasokola harina jwala bari nwile banyana ba bona barata zaga barata jwala ba feditse bujwala jwale rasokola rasokola
Sokola, la sokola.